666.
That's a no. Yani, tunawazana, ndiyo, tunawazana kama katuni, tukikutana, kuchokozana, tukichekeshana, kutwa, kucheziana, ndiyo mana. Zile nakshi, 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 samaba. Viji mambo, mambo, flani, ananipa. Tangaza hadharani huyu wapa. Ndani ya moyo wangu kakubalika. Haya huyu mtu huyu
ananipenda.
Ananipenda
kama navyo mpenda.
Mama huyu mtu huyu
ananipenda.
Bila kunita mpenzi inauma sana. Kumpata huyu kanipa mwenyezi. Asanie nani mpinge wa shenzi. Na ustazenu piteni pembeni mbali sana.
Zile nakshi 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 samaba. Viji mambo mambo flani ananipa. Natangaza hadharani huyu wapa. Ndani ya moyo wangu kakubalika. Aya ah, yeah.